every vibe.
Oh my jo, my baby, she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God, you too fine. Embe do, lime lala mchangan. Wani tuliza mawazi, wani poza na juisi ya maini. Yeah.
Wengine so need for your love, si yo need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eje, uko moyo need for your love, moyo need for your love, uko moyo need for your love.
Omo eje,
ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imo, kwake ya mingoni,
ade.
Mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imo, kwake ya mingoni. Peke, only you, peke, moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you, baby.
Omo jeje.
I like you, baby.
I love you, baby.
I like you,
thanks,
baby.
Alright. Nimefungua lebo, na yendo festiboni nimemsaini. Goma tebo kwa tebo, vijichovya wanga tumevibaini. Aona, mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu, kama swala ya tarawe. Ona we, unanilipa kabla ya tare. Miakili ya chuu, bado mchanga sijabale. Ona we,
ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imu. Kwake ya mingoni, mtanga ikasana, anaitikiaga ili, nikimuitaga imu.